Dachimsafi.com.
Ifajanja pa aya na B2K hapa.
Master Keys
walishanivunja mbao ili mradi sipepe, walitaka dunia nini feni potela baba unapa, ulisimama na mikidete kupigania maisha yangu, walishanivunja mbao ili mradi sitembe, walitaka dunia nini feni potela baba unapa, ulisimama na mikidete kupigania maisha yangu, katikati ya wema na wabaya pia wapo, kawaida siwaoni kwa macho, nae wajua wabaya wangu mimi we hapo, kila siku na kuomba Mungu wangu, wanakesha kwamba nife na njaa, wewe unanipa visenti nakula na shiba, wale sinaga maspress wanapotaka kuniangusha, we unaniweka flesh unaonesha unaweza, wala utetereki Mungu wangu.
Isipigani mwenye napigani wana Mungu, isishindani mwenye nashindani wana Mungu.
Asante kwanza kwako Mola nimezaliwa, asante pili nimeona hata dunia, asante tena niko hai napumua, asante kwa kipaji ulichonipea. Kipaji umenipa wewe baba, bariki na mimi nitame. Kazi umenipa wewe baba, bariki na mimi nitame. Katikati ya wema na wabaya pia
wapo,
kawaida siwaoni kwa
macho,
unawajua wabaya wangu mimi
wapo,
kila siku na kuomba Mungu wangu. Nipigania ifajanja pa aya simera pa, anaitwa manager doctor, anaitwa Mr. Tenende Bobu kesi wewe Moxie B7 Msobi bokaka Jaka.